Fweny 11. Eka ne omiya odundu machalo gi luth mar rapim, mi owachna niya,
"Amalo mondo ipim hekalu mar Nyasaye kod kendo mar misango, kendo mondo ikwan joma lemo e iye kanyo, to iwe laru maoko manie nyim hekalu ma kipimo. Nimar osemiye joma ok jo-Yahudi, kendo gibiro nyono dala maler gi tiendegi kuom dwe 42. To abiro miyo jonenona ariyo teko. Ginirwakre gi gunia, kendo ginihul wach moa kuom Nyasaye kuom ndalo 1260.
Joneno ariyogo gin yien ariyo mag zeituni, kendo gin teini ariyo mochung' e nyim ruodh piny ngima. Ka wasiki gidwaro hinyogi, to mach wuok e dhogi kendo tiekogi. Mano e tho ma ng'ata ng'ata madwaro hinyogi nyaka thogo. Gin gi teko mar loro polo mondo koth kik chwe e ndalo ma gihulo e wach. Bende gin gi teko mar loko pige doko remo, kendo gin gi teko mar kelo tuoche mopogore opogore e piny e kinde akinda ma gidwaro. To ka gisetieko hulo wach momigi, to ondiek mowuok e bur matut maonge gikone noked kodgi, milogi kendo neggi. Ringregi noriere e yo mar dala maduong' ma iluongo gi ngero ni Sodom kata Misri, ma en dala mane ogurie ruodhgi. To ji moa e ogendini duto gi dhoudi duto, kendo mawacho dhok duto, bende moa e pinje duto, nong'i ringregi kuom dala 3.5, kendo ok giniyie mondo oyikgi. Ji duto modak e piny nogo siboi kuom thogi, kendo ginimire chiwo, nikech jonabi ariyogo nosebedo kasando jomodak e piny. To bang' dala 3.5 go muya mar ngima moa kuom Nyasaye nodonjo kuomgi, mine gichung' gi tiendegi. Kibaji maduong' nomako joma ne onenogi. Bang' mano, jonabi ariyogo nowinjo duol makok matek gi e polo, kawacho nigi niya,
"Biuru malo ku."
Kuom mano, ne giidho malo ka gin ei bor polo mana ka wasik ginenogi. Gikanyono, piny noyiengni matek, mi bath dalano moromo 10/10 nomukore, kendo ji 7,000 notho. To jomodong' nobuok malich, kendo nomiyo Nyasaye duong'.
"Masira mar ariyo koro osekadho, to neuru, masira mar adek biro piyo."
Eka malaika mar 7 nogoyo tung'ne, kendo duol moko nokok matek e polo kawacho niya,
"Loch mar pinyni koro osedoko mar ruodhwa kod Mesia mare, kendo obiro locho nyaka chieng'."
Eka jodongo 24 mobedo e kombegi mag duong' e nyim Nyasaye kande, nokulore piny nyaka e lowo, mi olamo Nyasaye kawacho niya,
"Ha Nyasaye manyalo gik moko duto, in ruoth mantie kendo mane nitie, wagoyo ni erokamano nikech isekao teko ni maduong', kendo isechako locho. Mirima nomako ogendini, to koro chieng' mirimbi iwuon osechopo. Kinde osechopo miyalo e joma otho, kendo ichiwo e pok ni jotichni ma jonabi, kod jogi, kaachiel gi ji duto madongo gi matindo moluoro nyingi. En kinde mitieko e jogo maketho piny."
Eka hekalu mar Nyasaye manie polo noyawore, kendo sandugu muma nonenore e hekalu, mi polo omil kakakni kamach. Duol moko makok matek nowinjore, kendo polo nomor, bende piny noyiengni, kendo pe nochwe mang'eny.